Nakumbuka when I used to chase you like liquor. On your back everywhere you go, ka Yesu napita. I was ready to make you my girl, take you to preacher. But no, siya zako kaka misi ulizificha. Ulijipima na kina Rosa, waliopewa gari na sponsor. Ukasema pendi letu ni makosa, yeah. Yuhela nilikosa. Kidogo nilikuwa nacho nilikupa, ila we hukutosheka. Ukasema umeboeka. You wanna have some fun, huko na kutreat kama star. Ulinicheza, cheza, nikabaki shabiki. Now that with you I'm done. You say na kudrive crazy kama motoka. Ushachelewa, uwezi atakuwa rafiki. Sikupi sikio tena, tena. Moyo wangu ni wa mwingine. Unipi mawazo tena, tena. Hisia zangu ni za mwingine. Sikupi sikio tena, tena. Moyo wangu ni wa mwingine. Unipi mawazo tena. Kama matunda yake matamu, matamu. Hapendi letu kaya filamu, matamu. Habadiliki tukiwa kwa dhiki, kwa tabu. Mpendi wangu huyo, Mola kanipa dhahabu. Kani shape, ana fine curves utadhani za geometry. Poti stress, the last time nilijibu kwa geography. Mina yeye, tutapendana hadi tulazo cemetery. It's true that I loved you, ila unapenda zaidi.
Sikupi sikio tena, tena.